Tango de lucro que uso en buses, tío.
Jam on the beat.
Hola. Sí, se supe, sabe. Mila Chicago, Chicago. Wewe dalle unaitaka fumo yangu. Ukipolo na vishando. Ata ukitembe na limu wangu. Mapenze na uma ilo kingatwa na tangu. Inauma, 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 inauma.
Hey, Yanga kifungwa na Simba. Simba kifungwa na Yanga. Mwanaume akishindwa kudinda. Malaya kikosa madanga. Chia, kwa mfano we upate bebe. Alafu yo bebe, wanawai bebe. Ufanye kazi wanja ndege. Hadi unazeeka ujapanda hata ndege. Upake mkongo demo asitoke. Utume na nauli demo asitoke. Alafu pige simu asipoke. Oya wanangu sombe kutoke. We.
Inauma, 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 inauma.
Uchaji simu siku mzima, uamke asubuhi uikute beti lo. Msanii utambe sana, yani ujigambe sana, fuzo mewe kwenye show. Kazi umekosa, demu umekosa, ukutane next wako, hafo kukute umechoka. Yani umechana ujatoka, umeimba ujatoka, ukitaka kutoboa, kikisha unatoboka.
Wewe dada unaitaka fumo yangu. Ukipolo na vishando. Ata ukitembe na demu wangu. Mapenze na uma ilo kingatwa na tangu. Inauma, 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 inauma.
Mapenzi na uma ila ukingatwa na kaa.